James Lee's Biopower.
Ra, ra.
Na wasusha na zayano manda kujozo la huya pita pita. Na wasusha na zayano manda kujozo la huya pita pita. Wasusha na sushis na kujozo la dores. Huya na nifoshis. Wasusha na sushis na kujozo la dores. Huya na nifoshis. Wasusha na zayano manda kujozo la huya pita pita.
Boy, Nikala Yandeke, Alamwanji, Yendela Mundeke. I don't mind, and we Ikala Kundeke. Naya Wineka Kukila Kundeke. Epo ya Pita Ponce Valeta Mwa. Awe Mwanji Parashara Disaster. We Chanda Parashara Disaster. Ibaluni Taipi, Dozole Numa.
Baluni Taipi,
Dozole Ntanshi.
Baluni Taipi,
Dozola Mumbadi.
Baluni Taipi,
Jamani.
Jente Pitash.
Zayano manda kujozo la huya pita pita. Wasusha na zayano manda kujozo la huya pita pita. Wasusha na sushis na kujozo la dores. Huya na nifoshis. Wasusha na sushis na kujozo la dores. Huya na nifoshis. Wasusha na zayano manda kujozo la huya pita pita.
Alamwanji ni baluni type. Akamubiri kamone kafe fine. Shepu kwa chili potoro dia waini. Parama pambi kamulaini. Ngakarenda pa musepo mwanji. Kutamba bonse ama guysi. Para mkwala la bonse pe mwanji. Iye na ni tempted to touch. Dozole numa
baruni type.
Dozole tanshi
baruni type.
Dozola mumbari
baruni type.
Jamani
Awasusha na zayano manda kujozo la huya pita pita. Awasusha na zayano manda kujozo la huya pita pita. Wasusha na sushis na kujozo la dores. Huya na nifoshis. Wasusha na sushis na kujozo la dores. Huya na nifoshis. Wasusha na zayano manda kujozo la huya pita pita.
Nani ajibode apali ponse kumama shombe. Efo imone kafe nefo yenda fe kufwaya. Unine mofe na ya kutwala kumurundu. Ya kuwesha kumatelo manone yeka yeka fe. Ati yeka yeka fe dozole numa
baruni taipi.
Dozole ntanshi
baruni taipi.
Dozola mumbali
baruni taipi.
Jamani tempted to touch.
Awasusha na zayano manda kujozo la huya pita pita.
Baruni taipi.
Awasusha na zayano manda kujozo la huya pita pita.
Baruni taipi.
Wasusha na sushis
baruni taipi.
Na kujozo la dores
baruni taipi.
Huya na nifoshis
baruni taipi.
Wasusha na sushis
baruni taipi.
Awasusha na zayano manda kujozo la huya pita pita.